BLC Music, baby.
Romantic boys, Dogo ya Taifa. Totora BLC.
Friends of me.
Oh, yeah. Sukali, tunafuta ukijiona kiepe, tunafuta dada kama unitaki ni hibu kistarabu kama kuwacha na tuwacha ni kistarabu na sivyo waone tunabloku tunafuta na sivyo waone tunaponza tunateta sishi hapo na mtongoza mdogo wako utashika adabu adabu sito ajagi rafiki zako utashika adabu adabu nawe muuni tunajua umejipata una malingo alafu unatapata zala uzikizidi tunafuta tunakula hati mkeo mkeo unapigika na mkeo chakula kwenye kolomelo minafuta ote masnichi minafuta adi maexi minafuta wapiga vizinga kipindi sina wala nipinga maumivu yote tunafuta zarau zote tunafuta namba zote tunafuta picha zote tunafuta hisia zote tunafuta Futa fofo Nacho wadada umefuta yule mwanamume Najua kaka umefuta yule mwanamume Asa hivi no stress kizi nguo unafuta Moyo mwepesi ya nini kuteseka Hili bags popote utafika Ukiona fulen usuwewe kushuka Unapigika na mkewa chakula kwenye kolomelo Minafuta ote masnichi Minafuta adi maexi Minafuta wapiga vizinga Kipindi sina wala nipinga Romantic boy Dogo la taifa Shikilia kwa mbele, tena Kama vipi msogele, tena Oya, ngangani, tena Amini kumba ni mtoto wa Mama S Salimia Kibeka, Kongo na Mchikichi BLC Music Tuna za tena tunaanza.